radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakiraɓe heeɗiɓe on e jaam hannde aljumare sappo e go'o lewru novembre hitande 2016 ousmane ñaali bulɗo kabaruji ɗo salim jora to ɓoggui janɗe to on kumpitete wiide général amadou aya sanogo jugeta ɗo bamako ɗo capantati lewru novembre ndu ɗum wonno ko procureur général cour d'appel bamako holli wiide le communiqué nenno yimɓe kufunaji boɗɗeji majjuɓe kolli wiide ana belti sanne e nde dabare kaɓe kolli wiide si ni saria o golliraka no hanirɓe gaɗan wullitago e suudi saria mawdu CPI dow dartude fa bonandaji ɗi keɓane dabare ministre kumminiɗo banggal ndenagu lamunkoɓe mawɓe kañi e hooreɓe état major ngaji gaddi baatu hoorejo ministére nde ana darta e mona fuu waɗa ko wawi fa jaam heɓe le leydi men ndi guɓal msa ngal waɗi baatu hooreɓe guɓal ngal kolli wiide fa laamu hakkundeji o jooɗo kina yimɓe maɓɓe daña gattaɓe hen yo ɗi woni sembe kabaru yiɗi hannde bisimilla moɗo heɗat ɗe sijo tamani général amadou aya sanogo ana hani jugede capantati lewru novembre nduɗo bamako ɗo ɗum wonno ko procureur général cour d'appel bamako wi le communiqué o holli wiide amadou sanogo jugede kañe yimɓe hewɓe kollaɓe wiyede gaɗi suutagoji yimɓe waru hooreji kañe tawaɓe ana gondi e maɓɓe dande fa ɓeydiro ɗen famu keɗe ɗen Omar Waygalo
oɗo baylitinɗo laamu kiɗɗo le leydi meɗen ndi o kayfaɗo wiyede wattu joni o koyɗe makko ane war hooreji gaɗɗi le leydi ndi ila hitande 2013 on nangama o watta le kaso hollitinde wiide kippoɓe kufunaji boɗeji ɓeɓe noddirta bere rouge ɓe koyɗe makko ana e koɓe mbaranoko micciteɗen wiide amadou aya sanogo kanko waylitinno laamo hitande 2012 le leydi meɗen ndi le décembre 2013 cewuji ɓeɗo sukaɓe jokkalɓe jiitama nokku noddirteɗo jago caggal cuuɗi bamako so sériyaji ɗi tabama le leydi meɗen ndi omo hani wadde kedde gurdam makko le kaso oɗo neɗɗo wakkati ndemo waylitanno laamu o nde capitaine o wonno le laamu hakkundejo o waɗa général wattude Ibrahima Boubacar keyta wattuna 2013 ndemo nanga somo watta le kaso le jonte jaɓɓinoɗɗe saraɓe kippoɓe kufunaji bula bulaji ɗi ɓeɓe noddirta bere rouge en ɓe gaɗino kawrital mabɓe to jago to wakkati joni ɓe kolliti wiide ɓe kulti fati amadou aya yoppite caggal somo waɗi duuɓi tati le kaso procureur kanɗo sardemo holliti wiide somo wara famo sare nokkule ɗe kayɓede fa pewa ka wakkati joni o haalay yal haybugol si hoɗuɓe kani wadde
yimɓe kufunaji boɗeji majjuɓɓe ana belti sanne e nde dabare kaɓe kolli wiide jugeoɓe tinno gaɗa jugegol ngol dow saria so wona ɗum ɓe gaɗan wullitago suudu saria CPI fa faɓoɓe yalla golle o ana waɗire dow saria wi keƴaɗo haala yimɓe kufunaji boɗeji ɓe windande nde wona amadou aya sanogo heedani keɗɗe ko madame Sagara Bintou Mayga wi dow kabaru mum
yimɓe wonde komi nani joni o woni saria aya sanogo somi yoɓi aya sanogo saria muɗum wattayi ɓawa gasude joni komin keɓijoni ɓe waɗa e sije ma aya o weli mi hen sanne samin andi o jow saria wajjati hay sananke o wi neɗɗo fuu ko watte bone ɓe wattemo sije ma somin keɓi o alhamdulillah rabilalamina hunde fuu wala e caggal o duma o mais somi watte haala o laatike nambara laatike tooñe donc min yehi mi aya fuu mi yaa se pays o kon probléme
fa ɓeydoro ɗon famro mbaji ƴewɗi kabaruji fuu ɗo bembe amen page Facebook e compte Twitter e sijo tamani dow daranade torra ƴaɓɓitiɗi gondude waɗe le leydi men ndi ministre kumminiɗo banggal ndenagu baddi e laamunkoɓe mawɓe leydi men ndi kañe hooreɓe état major ngaji Salifou Tarawara e noddi baatu fa ɓe dawrida ɓe darta dabareji yalla rafi ndenagu gonɗo le leydi men ndi ana heɓene dabare ministre o holli wiide daña gollirde moƴƴinade kumantode daranade waɗoɓe war hooreji keɗe ko ministre kumminiɗo banggal ndenagu o kanko woni Salifou Tarawara ko wi Hammadou Mayga dow faccitago Mouhamadou Samaseku
toɓɓere nde min ɓuuri fuu funtande hoore yonde golloɓe amen ɓe gollirde amen nde ka juɗini guɓɓal kumanigal tan haɓugol bonɗereɓe wakkati juuno minen gondi ɗum juɗɗinde gongal kumanigal tan haɓugol garoɓe bonandaji banggal ande guese ɓe maggal paaɗe amen ɓe andira ka feƴƴi binde baasi immade amen kay so o leyi wattu daɓɓo ma wattu duumo nde dawrude no ɓiɓɓe leydi ndi huyanta min yo ɓiɓɓe leydi ndi weltono sanne maggal paaɗe mum en hakkillaji mon hana fe waltade soni yimɓele ɓe kalfinɗo golle ɓe garataɗe no haniri mi ɓama misali nder bamako so on jiltuki e ley nokkuji ɗo ɗi godi so banki noon ma gollirde wonde soɓe joyan soɓe newa tan ɓe fof ɓe juuɗi mo gulna attay a tawan ɗum fay ɓe jogaki malfa mabɓe dayanɗo ɓe ɓaari ɗum ayiyan ɓe ɓoɗɓe juuɗi tinoɗon wattande hakkille immaɗe moɗon
revenir au fondamental
ñongitibe d'accord de Berlin Mauritanie kolli wide laamu ko be ton anangada to raji fewtude mabbe kolli wide sini 21h wari pat ñongitido fu yeya sen tiagal o wawtu tawado sel ko hebi dum fu kañum tewti e wi cedi be gombe ton gendarme en pisu ko jokolle goto fa gabule mon keli tiagal ko yeya sel d'accord neddo ko 21h yabbi dum gubbal noddirtengal gubbal noddirtengal MSA mouvement pour les salis de laza wad wadi botu kenye menaka horebe gubbal gal joini bureau politique mabbe kolli wide dum be gadan ko be bayi fu fa ndena go hebe jamdu warta le sa hangal e wi horebe MSA fa lam hakkundeje o jodo gaw e menaka kina himbe mabbe dana tawabe hen kedde ko Albasser Ag Hamatu goto e gubbal MSA ngal wi Idrissa Sako do faccitango Mohamedou Bokum.
La première c'est que nous avons
ko adi fouf ko batu modo min gadi min jojini ardotobe dum woni bureau tagal dum bureauji section ngaji mbada dum fou ko hollude yidde amin e tinnari amin wallude leydi ndi to bangal deejere e kawral to funnaangi leydi men di hollude kadi wonde ha joni miden kee e kawral bangal to Alger so MSA hebi fodde mun e gedal mun nokkuje de o laami sikki ala laamuji hakkudeji jojinte kono so MSA rokka ka gedal mun min jabata laamuji di jojine to gawo e menaka
on kebi famu dum yo Mamoudou Sow non jiwde 2013 warde joni jiwde 2013 warde chapantat lewru juin 2016 ko buri himbe ujinaji temedere ujinaji chapande ko buri himbe ujinaji temedere ujinaji chapande nayon kebi golle dum wonno ko dum goddi golleji wonno awgal demal itude yigaje kanye e bangal kebal dum wonno ko golle de kumininde bangal kebal e jande de holli wide le communique mo horebe gollide de ngadi botu mudum kenye kede ko Imirana Kilou Maygalandondiri e Boubacar Diallo horeje gollide
donc je crois les derniers chiffres que nous avons
2013 warde chapantate lewru juin 2016 e lay dum yimbe ujinaji debe e go ngatta e golle so en nangi jate en tawan e lay demal e margol dabaji e awgal yimbe buri fu hebude golle do woni sandu tatobo sandu dido bo do golle hebete dum yo lay gube kanye e golle nobe ko mudum en mbaylitobe gafele e bibbe ledde e mujinobe kulle joni e lay sandu tatobo ndu golle ko hemudum en tawete masalan e lay bankiji e ko noddirte assurance ko so en jeebi nyaanyal gollirde mabbe de en tawan kambe buri fu hokkude golle sandu tatobo do dun be tawete
ki crée l'emploi dans ce secteur là
ñanduji jogidi vitamine an kani wattenede hakkille walde mali humininde kabaru dido golleje an wondi e hokkindirde juude ONG Ellen Killer International yalla be jewa no be kani haybinde e ñanduji jogidi vitamine A e galdo kawrital ko yaata himbe ujinaji chapande tato e ko yaata himbe chapande tato kawri hen kede ko yaaya nyafo haldi e Aissatou ko wi Aissatou Kanté do faccitango mumin sendebu
vous savez aujourd'hui il y a certains
on tay kitiki hande won nyamriji an dadi nyamete leydi malido yo dun yo nebam chondi farani kany landa ko wadete e nyamduuji kewdi di nyamduuji anan kani beydinede sembe sala didi lato nyamduuji jogiji vitamine ngaji fa nyamo be ko min goni keba nyamduuji nafoji di renatami e kasaraji bildi e rafingure sabide di kasaraji yo tidalaji mawdi bangal cellal sala dun huncane hore min tabbi sariaji kewdi do wondi joni e gollude do majje fasariaji di yirwini dun yo ewde so nyamduuji di mbayltete hono farani ngaji e goddi ana teddina sariaji
ses exigences normatives
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sakiraabe njandaro en kabaruji gondi le region ngaji be ndi en puddiran kulikorato media ter leydi mendi holli wide le hitande 2016 de ko yaata himbe temede taton en nogay e nayon ngadi wulango ngadi wulitango o kabaru horejo goto gollide de hokki be kulli wide le talki di kabaruji kewdi goni hen be gondi du daranade golleji mudun en jaran ka jolo le lam ka jolo to ko yaata himbe le chapande nayon kanyum gondi e wadde botu ngadi kawrital kenyon to furto kawrital jowi ngaddo irtugoriji gaje nobe no hani no golle mudo hani wadde redde dum no laberi ngaldo kawrital wadan ngaldo kawrital waran sakkade kutteji kebeteedi no kuledo kangeji itete beydande himbe lojaabe kebal yo faaba debbe faaba keba golle dum wonno faanda projet kummini do golle mudum wadi kawrital kenyen to sikaso to e wi horebe projet o be paaboto lojaabe gombe le cercle ngaji jeddi gondi le region o yalla be keba nattude himbe o golle kando wadede le libbi jeegon gollede kumininde wada gollede kumininde faabaade civil en itti jawdi mudum ko yaata milliyoji 33 cfa dadondiral bumi finatawa fuddama wadede kenyen segungal kawrital yo hunciande hore finatawa meden ya fa al adaji mere en nesuji meden ande yalla du himbe meden ana battondira dukkindira juude fa jam e dejere wada le leedi men di ngal do dadondiral ana wonti e wadede le wattu joni o do mali do kanye kudwar do kadudi kabaruji handen ka kedde hedan wowirni yewtere rewbe ana yes wassalam.